amat.unlx.com.
Chikondi chanu chisakare cha chipamasoha. 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 Taona mome aukendera ntengo wa zipatso yawa. Taona mome aukendera ntengo wa zipatso. Taona mome aukonyera myara ntiyawa. Taona mome akwerera ndisangala pamaso. Chikondi chanu chisakare cha chipamasoha. 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 Ampeni kumpasa kalamuka ni muka ni kwa nyelele inu. Ampeni kumpasa kalamuka ni muka ni kwa nyelele inu. Mai wala mapunziso wa nyelele inu. Mchundu wanga mai wala mapunziso anju chinu mchundu wanga. Chikondi chanu chisakare cha pamasoha. Chikondi chanu chisakare cha pamasoha. Ampeni kumpasa wonani nyelele zikwira nchito. Oh panda oh 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 ziyanganira. Nayo njuchi ya ingono pakati pazo uluka. Komatu pato zake nzozu na mposa zote kemera zote 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 zote. Chisakare cha pamasoha. Chikondi chanu chisakare cha pamasoha. Chikondi chanu chisakare cha pamasoha. Chikondi chanu chisakare cha pamasoha.
Chikondi chanu chisakare.
Download great music from amadgoodunax.com.